agentia sale gani wanze okugamba nti mkwagala mkunyonyole ntia mkoze sebi gambo chi mkoze seli michi zatamani na kugera chembangeza kukugamba mubikulwa tulichimu nengkula kusanyuse kubanga kwagala kubanga kwagala kwagala mwanda muzafira kwagala kubanga kwagala kati nkoze ntya okugamba kino kyama kubanga njagala omanye bambi kyempulira wakiri gezaako okusoma ebikolwa byange funa yakaseera ontunuulireko kyebangezaako okugamba mu bikolwa buli kimu nenkola nkusanyuse okubanga kwagala kubanga kwagala era nga nfiira kubanga kwagala simanyi oba kyempulira naawe kyowulira simanyi oba mala biseera sifuddeyo kanfube nkusanyuse lulibolo nonsulirayo omwoyo kubanga kwagala kwagala sikulima kwagala kwagala era nga nfiirawo kwagala Wengeza kukugamba mubikolwa kanindirire kangumikirize nga wengeza kukugamba mubikolwa